lita thuru na limpasi Nebo makuru na bobono tena pasi Wako rapera muzimu kechindi tansi Banyako bona iwe ulipi Murendwe ape na mbiru ya chiriti Eswa mufavi panarizi tibi Sinepe kesi tibone litibiti Musini si utoni bemi ya Wachiri wan iwe somori tu
Out.